mimi amenipa Mungu, na kuchukua pia tachukua Mungu, wanichukia usta mingi majungu, waniombea mabaya nipe Mungu, kama kupewa mimi amenipa Mungu, na kuchukua pia tachukua Mungu, wanichukia usta mingi majungu, waniombea mabaya nipe Mungu, madhali hajamu
Biggie.